gavirien se mula if why shameshi if you no mutima wandi ufaisha imwe gavirien se mula if why shameshi if you no mutima Demi kavila mwelesa.